nataka nikueleze. Wako wewe me I'm feeling shy. Nachotaka kueleza kwangu mimi. Sivyo livyo sikiavyo mjinga mimi. Hey. Bali ujinga kwako we. Nataka ni kushangaze. Nikikumisi I feel like crying. Rafiki zangu wataki ni bye. Wanataka nkwache wafuwai. Kukuwacha siwezi. Wendo wangu lazizi.
Baby girl, you got me boo. Na swaga za kinyamwezi gido na kata tukiwa boom. Hizi sauni za quicky, twende faster na kuwa shoom. Kama uko mbali uone soke karibu then to zoom. Silichotaka ndo nimepata, bada kupata ndo nikadata. Ni nini kinachofuata, zani mapenzi yasiyokata. We baby, 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 tony pita nasikia raha. Sometimes na sisi na cheka, bila kupiga kitu cha.
Napofuna na furai,
sana.
Sio kwamba na jidai, we unaweza.
You got me, you got me, you in the door, call me Tayakati. You drive me, wake up, baby, you should go to. You got me, you got me, you in the door, call me Tayakati. You drive me, wake up, baby, you should go to.